Kanipatia game, sitaki mapenzi mbok nitakupatia fe. Niko maji nimetei, tuende kejani sahi. Nika kuchape mbok wadi tuvunje TV.
Bambam you got it from your mama.
Chumba ni dance like a monkey.
Nikikupa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Taka ngata tafuna manyonya. Sema unachotaka siwezi kugoma. Michezo, michezo makini. Wenzenu nimezama mazima, mazima. Mitandani sishuki mimi. Ta ukiwasha nazima, nazima. Silio itakase, ipapase. Ukitaka weza mishendani. Ikamate, uichape. Yani chae uimwage kwa mkate.
I got it from my mama.
And I go dance like a monkey. Ukinipa maibana.